Oh, you see for now, that's it, that you know. When I talk about for now, what your mama is on. I see for now, that's it, that you know. When I talk about for now, what your Balaka, see that you know. When I talk about for now, what your Oh, yeah, move on me, I see that you know. When I talk about for now, what your I'm a speech, I'm a come my ex, when I only DC, I don't look for Becky. Oh, I was showing. Oh, I don't see. Oh, yeah, my ex. I do. What you have to do with her? And it's a girl, my young girl. He'll have channel, and it's a girl, baby. He'll have sick, and it's a girl, my young girl. Oh, yeah, I love me, my name, me. He ended up, my young girl. Oh, yeah, I'm a girl, and I'm a girl. Yeah, where's he? We are town penini. Now let's say mommy one wish of Pedra. Udiana, Rata on penini. Iba, oh, na, na, na. Nuri Pacha, oh, na, na, na. Weniki is, oh, na, na, na. Faisari, oh, na, na, na. Okay, Marisa Kula Wali City. Zenini Pupe Papa Nana. Tenzila Koni Tamu City. Abakatuna Fa Nana. Bambi, moyo wangu mimi hapa. Nishakupa wote wote. Hata kama ukiwa mbali, ila kama tupo wote. Akili yangu, yani hapa, inakuwaza wote. Hata kama ukiwa mbali. Anampenda, mpenda, amjana mmoja. Mweupe kidogo, mweupe kidogo. Anampenda, mpenda, amjana mmoja. Mweupe kidogo, mweupe. Kanye wanakunye. Amzombe kona nye.
Hey, chunky supplier.
Haya wakidu kunye. Ata guzo moja nye. Mazuna we. Ata nikiwizo we. Lady Faithari wewe. Ena sitabuga laubishi. Tukai chini, tukai chini, wote kwa shima. Tuchumaga uka chini, tuchumaga chini, tupia story. Wote chini. Arubaina tanda sabili. Yeye mubaba pacha. Tuchumaga, tuchumaga, wote chini kwa shima. Tuchumaga chini atuhimbi wanangu. Tuchumaga tupia story, bilema story atupidi wanangu, tuchumaga kwa shima.
Chunky supplier, yeah. Supplier, chunky supplier.
Yeah, supplier. Yeah. I'm the Juma, 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 the Juma